wasionijua hawajui kama nilianzia huku. Toka niko Mbeya enzi hakuna viduku, enzi za mabwanga skin jeans marufuku. Kitambo tu Uganda anatamba baba luku, tulijiamini atupagawa na fam, na ilikuwa love kwa street kila sehemu. Nakumbuka wanangu wote Mbeya mitaa ya Ilomba, kuhusu huu muziki tulikesha kwa kuomba. Tukapiga bao na dunia ikatujua, chata kila kona Mbeya sidi kwa kifua. Taratibu mdogo mdogo haso zikaanza kutiki, daima sitohacha kushukuru huu muziki. Umenipa marafiki, umenipa wanafiki, umenipa mafanikio, umenipa wazandiki. Maisha kama flashlight waka na kuondoka, na picha ndo imistari sana dhani mshanipata. Daima itabakia kama itopotea, milima na mabonde kikumbuka lipotoka. Mungu alaze pema wale wote walotutoka. What a sad day, what can I say, we doing it every day. Press play, I don't chase dreams, dreams chase me. Check in my flow yanavyopiga tai chi, na sijisifu mini bora na mnajua. Kenyara na kamua, rudi nyumbani makamua. Money money 20% hizi pesa zitatua. Rakati kimya kimya success atuonyesh, na bado too fresh, imara kama jeshi. Hatunyei kambi kamsigwa what the west. Hapo navyo dondoka, ondoka, chomoka, poromoka, sanuka, kimenuka, kimenuka. Wanangu wanajua kwamba busy mifaita, heshima kwa matola, dili chapa taita. Na bado na wachora sonwa kunipita, cheki maja shingo wanatapa tapa. Ona na vwachinja like ratatata, ni wape tu wabari mini mgori ena.
Business babe, representing Green City, it's
Tessie. Be sad, I'm gonna-